Lord, we just thank you for our Australian congregation. We thank you for our African congregation. We thank you, Lord, that together we are the church of Life Church here in Maroopna. And Father, I thank you for Pastor Gideon. Lord, I thank you for his family, for his ministry, for what they bring to our region. And Lord, today I just pray that as he shares, Lord, the word that you've placed upon his heart, Lord, Father, that our hearts would be open and receptive, that you'd speak to each and every person today, I pray, in the name of Jesus. Amen.
I greet
you all in the name of Jesus.
Mimi ni Gideon.
My name is Gideon.
Nina sema asante kwa baraza lote la Life Church.
I say thank you to the board of Life Church.
Mbalo limeru.
That has allowed this service to happen like this.
Wazungu na weusi.
The Australians and the Africans.
Tunakuwa umoja.
We are one.
Bwana wabariki sana.
May God bless you so much.
Pastor alisema neno zuri.
Pastor said a good thing.
Ya kwamba waliona député.
They said that they saw the member of parliament.
Na wakamwambia namna Afrika
tunashiriki
pamoja hapa.
And they told him about how we gather together with Africans at this church.
Tuna maabudio mbalimbali.
We worship in different ways.
Lakini tuko umoja.
But we are one.
Amen.
Amen.
Na tena wakamtuma aende ambie.
And they sent him to go
ministre mwenyiko chargé na migration.
The immigration minister.
Wamujulishe kazi inayokuwa inapitika hapa
kwa Life Church. To tell him about the work that is going on at Life Church.
Tunasema asante
pastor. We say thank you pastor for that.
Sababu tungali na wandugu wengi katika makambi.
We still have many families in refugee camps.
Kama yule minister anayeshughulika na mambo ya kuleta wakimbizi.
If the immigration minister
anaweza kuleta wengine zaidi na zaidi.
Can bring more people.
Sinaweza kuwa vizuri zaidi.
That would be good, isn't it?
Nafikiri itakuwa vizuri zaidi.
I think that would be very
na
good.
Na waje tusaidiane kazi ya Mungu
so
hapa kwa
Life Church. So they can come, we do the work of God together at Life Church.
Bwana akubariki pastor.
May God bless you, pastor.
Nabariki huyo minister aelewe hayo mahitaji mlitoa.
May God bless the minister to understand the request.
Basi leo nimepata neema kuzungumza pamoja nanyi neno la Mungu.
So today I found favor to speak to you the word of God.
Lakini nitaanza kwanza kuwapa kaushuhuda kafupi.
But I will give you a short testimony.
Ambako pia kanaambatana na somo la leo.
That goes with today's message.
Wakati vita ilianza kule Kongo.
When the war started in Congo.
Ilikuwa mwaka wa 1996.
It was 1996.
Huyu mtoto Lilian alikuwa mtoto, alikuwa baby.
Myself, Lilian, I was a little baby.
Ndio wakati vita ya kwanza ilianza.
So that's when the war started, the first war.
Tulikimbia tulikuwa naye
kama
mtoto.
So we ran and she was a little
child. Wale wengine wa nyuma walizaliwa baadaye.
So the other kids, they came after.
Tulikimbia vita.
So we ran during the war.
Ilikuwa ni shida, hakukua gari.
There was no car, there was no
tulitembea
car. So we walked and walked.
Kilomita nyingi sana.
For many kilometers.
Na tuli nyuma yetu kulikuwa vita.
Then behind us there was war going on.
Na vilikuwa vinafuata kwenye tunaenda.
And they were coming the way we were going. They were following us behind.
Sasa tulifika mahali kwenye kuko bahari.
Now we reached a place where there was a lake, a big lake.
Lake inaitwa Lake Tanganyika.
This lake is called Lake Tanganyika.
Hiyo lake wanasema kwamba ndio ya pili ulimwenguni.
This lake is the second deepest lake in the world.
Ya kwanza ni Lake Baikal iliko Russia.
The first deepest lake is Baikal, which is in Russia.
Tulipofika pale.
So when we reached on that lake,
tukakosa mahali pa kwenda.
There was nowhere to go.
Nyuma yetu kulikuwa vita.
So behind us the war was going on.
Watu wako wanakufa.
People were being killed.
Mbele yetu kulikuwa
and
bahari.
Then in front of us there was a big lake.
Tutaenda wapi?
Where are we going?
Ilikuwa shida.
It was very hard.
Kwa neema ya Mungu,
by the grace of God,
tulipata kamtumbu.
We found a little boat.
Kako na moteri kidogo.
It had a small engine. Everyone was trying to run in with all the kids. I went in there with Sophia and the kids. And the little baby Lillian, she was the little one. The whole boat was full of people. You could touch the water while you were in the boat. And we're asking ourselves, are we going to reach or not? And it was a very big lake. It was in the evening. We couldn't go back. And we couldn't walk. So the boat started going. When we reached in the middle, there was a big storm. We said, oh, it's finished now. So the boat was starting to shake like this. In among the people, there were some people who were unbelievers. I think there's a witch in this boat. Someone should be a witch. He's the one causing this boat to be like this. They started searching people's clothes. There was one old lady, they searched her clothes. They were looking for some. They thought she was the one making the boat to shake. So they touched her, searching for witchcraft, but they found nothing. But the storm continued. There was another one. He ran away with his chicken. We think the problem is this chicken here. So they took the chicken, threw it in the sea. They thought maybe the boat will come down after throwing it. But nothing changed. The boat continued to shake and shake. I told people, who believe that we should pray to God? They said, yes, we believe. Can you pray for forgiveness? They said, yes, pray for forgiveness. Do you believe in Jesus as the Lord and Savior? They said, yes, we believe. Then I prayed for forgiveness. I prayed for forgiveness. I finished. But one person said, you are praying to God. We want people to throw away their witchcraft. That is what brings problems. I said, no, let us pray to God. They said, oh, you are a fool. You are telling us to pray. But I continued to pray. I continued to rebuke the wind. And Sophia was seated under, and the little baby under. She also started to rebuke. I don't know another woman. It was at night. She also started to pray. We became three people. We started rebuking the wind. We prayed. We rebuked the wind.
Amen.
Amen. We saw the hand of God.
The
boat did not sink in water. When we became tired of praying. People said, please pray again, Father, pray again. That is how we prayed, and the Lord heard our prayer, and we crossed over the sea. I told them, go and work for the Lord. God had saved us.
Hallelujah.
Amen.
And
today,
we are going to talk about
crossing the sea by faith. Can we have the first slide, please? This is what the Holy Spirit has put on my heart. To learn more about crossing the sea by faith. The second slide, please. We are going to read.
Tutasoma wa Ebrania, sura 11, mstari wa 29.
Hebrews 11:29. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned.
Soma kutoka 14, verse ya 10 hadi 15.
It says, when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. And the people of Israel cried out to the Lord. They said to Moses, is it because there's no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us in bringing us out of Egypt? Is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone that we may save the Egyptians. For it would be have been better for us to save the Egyptians than to die in the wilderness. And Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Amen.
Amen, amen. Kwa Kiswahili nasema sema kwa imani, Waebrania sura 11 na vesi ya 29. Sema kwa imani, walipita kati ya bahari nyekundu, kama katika inchi kavu. Lakini wakati walipo jaribu wa Misri kuifanya, wakakufa katika maji. Amina. Kitabu cha Kutoka 14 na mstari wa 10 hadi 15.
Exodus 14:10 to 15.
Na wakati Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakanyanyua macho yao. Na tazama wa Misri walikuwa wakikuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakalia kwa Bwana. Wakamwambia Musa, kwa sababu hapana makaburi katika Misri, umetuchukua tufe jangwani. Kwa nini ulitutendea hivi kututoa katika Misri? Si hili neno ambalo tulikuambia katika Misri tukisema, utuache, tutumikie wa Misri. Maana ni afadhali tutumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa kawaambia watu, msiogope. Simameni tu, muone mkono. Muone wokovu wa Bwana ambao atawafanyia ninyi leo. Kwa maana wa Misri ambao mliowaona leo hamtawaona tena hata milele. Bwana kawapigania atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Bwana kamwambia Musa, kwa nini unalia kwangu? Sema na wana wa Israeli waendelee mbele. Amina.
Amen.
Leo tuko tunazungumza habari.
Today we are talking about
za kuvuka bahari kwa imani.
About crossing the sea by faith.
Tutilie slide ya kufuata ndugu.
The next slide please.
Tunaona hapa kitu cha kwanza.
We see the first thing.
Wana wa Israeli.
The Israelites.
Walikuwa wanatoka Misri.
They were coming from Egypt.
Wanaenda katika inchi ya ahadi.
Going to a promised land.
Inchi ya Canaan.
It was the in Canaan.
Huko Misri.
In Egypt.
Mungu alitenda miujiza mingi.
The Lord did many miracles.
Na wakaiona miujiza.
They saw the miracles.
Na kwa muujiza wa mwisho.
And by the last miracle.
Ambao malaika wa Bwana aliua wazaliwa wa kwanza wa Misri.
When the angel of the Lord killed every firstborn creature.
Lakini wazaliwa wa kwanza wa Israeli wakapona.
Children of the Israelites were saved.
Kwa sababu ya damu
because
ya mwana kondoo wa Pasaka waliopaka
the blood of
milango,
the lamb that they put on the door.
Wakapona.
They were saved.
Na siku ile ile.
And on that same day.
Farao akasema hivi.
Pharaoh said this.
Onda kwa mwende.
Okay, go.
Mwende.
You go.
Mwende na wakashika
go.
Safari.
So they started the journey.
Wakaanza safari.
They started the journey.
Na ndio hii safari sasa tunazungumzia wakati
huu. This is the journey we're talking about.
Wakaenda
today.
Vijana.
So young people.
Wanawake.
Women.
Watu wakubwa.
Old people.
Watoto.
Kids.
Na vitu wanapeleka.
And they carried their
na wanyama wao wa mifugo.
Animals.
Na Musa ndiye alikuwa anawaongoza.
Moses was the leader.
Pamoja na Harun na
Hur. With Harun and Hur.
Ndivyo walikuwa wanaenda.
This is how they walked.
Wakaanza safari.
They started the
lakini
journey.
Kitu cha kwanza tunaona.
But the first thing we see.
Walipofika kwenye bahari.
When they reached on the sea.
Ile bahari ya Sham.
The Red Sea.
Ikaonekana nyuma yao Farao amegeuza mawazo.
They found out that Pharaoh had changed his mind.
Sababu alipoteza watu walikuwa wanamtumikia.
Because he had lost people who were working for him.
Watumwa wengi.
His slaves, many
ndio walikuwa wanatumika kazi.
They used to do all the work.
Sasa wameondoka.
Now they are leaving.
Akageuza mawazo.
So he changed his thoughts.
Akachukua jeshi.
He took his army.
Tuwafuate.
Let's follow them.
Twende tuwarudishe kwa nguvu.
Let's go bring them back here by force. So the Egyptian army started to follow the Israelites. And they found them just when they reached the river. When the Israelites saw behind, they saw a big army following them. And they saw that in front was a big sea. There was nowhere to go on the other side. To the left and to the right, there was no way to go. Just as a human being, they started to fear. They started complaining. They were fearing. Let's see the next slide. They forgot all the miracles that God did for them in Egypt. This is how a human being is. There's a time they look around, they say no, they fear. They start complaining. They started telling Moses, we told you to leave us alone in Egypt. You could have left us to work for the Egyptians than coming here, dying here. This is how a human being is. But if you read on verse 13 to 14, you found that the servant of God, Moses, he was someone who was not panicking. He had that positive attitude. He was not someone who was fear, because he had seen what the Lord has done in Egypt. He taught the people. And I want you to take these words. And this is for us leaders.
Itafika wakati watu wanakata tamaa.
There will be a time when your people will lose hope.
Wewe kiongozi,
you as a leader,
unahitaji usimame.
You need to stand.
Uhimize watu.
You need to encourage people.
Musa, kwa verse ya 13,
on verse 13
hadi 14,
to 14,
Musa alitumia maneno kama haya.
So Moses used these words.
Anawaambia,
he taught the people,
"Msiogope.
Do not fear."
Hilo neno la kwanza aliwaambia.
That is the first word he taught them.
Akawaambia,
he said to them,
"Musimame imara.
Stand firm."
Akawaambia tena,
he also taught them,
"Muone wokovu wa Bwana.
See the salvation of the Lord,
ambao atawafanyia leo,
which he's going to bring to you today."
Akawaambia tena,
he also taught them,
"Kwa maana wa Misri hao mnaowaona leo,
for the Egyptians whom you see today,
hamtawaona tena,
you shall never see them again forever."
Akawaambia kwa mwisho,
he taught them at last,
"Bwana atawapigania ninyi.
The Lord will fight for you.
Bwana atawapigania ninyi.
The Lord will fight for you.
Bwana atawapigania ninyi.
The Lord will fight for you."
Akawaambia tena,
he also taught them,
"Ninyi mnyamaze kimya.
You just stay calm.
Mnyamaze kimya.
Stay calm.
Mnyamaze kimya.
Stay calm.
Uko naambia watu,
you are telling people,
mbele kuko bahari,
there's a sea in
hawana
front,
mahali pa kuenda,
no, they don't have anywhere
nyuma
to go, and the enemies are coming behind, and then you're telling them to be quiet.
Mnyamaze kimya.
Be quiet, stay
kwa
calm."
Imani aliwaambia.
By faith he taught them.
Acha tuangalie slide ya kufuata.
Let's see the next slide.
Tuone mambo yaliyofuata.
Let's see what happened next.
Hapa kulikuwa mambo Mungu alifanya.
Now there were things that God did here.
Musa naye akayafuata.
And Moses followed them.
Ukiangalia kwa verse ya 15.
If you look at verse 15.
Inasema hivi, Bwana akamwambia Musa.
The Lord said to Moses,
"Kwa nini unalia kwangu?
Why do you cry to me?"
Inaonekana Musa,
it seems like Moses,
wakati aliambia watu
when
watulie,
he told the people to stay quiet,
mkumbuke aliwaambia seme,
remember, he told them,
"Msiogope.
Do not be afraid.
Msimame imara.
Stand firm.
Mungoje muone wokovu wa Mungu.
Wait for the deliverance of the Lord.
Mnyamaze kimya.
Be quiet.
Ndio
maneno aliwaambia. Those are the things he taught
lakini
them.
Yeye naye,
but himself too,
wanadamu
as
naye,
a human being,
machozi katoka.
He also cried. He's telling people,
na yeye ni mwanadamu,
but he's also a human being, and he's crying himself.
Wataalamu wa Biblia wengine,
the people who studies the Bible,
wanasema huenda labda alikuwa anaomba.
They say maybe he was praying.
Lakini,
but
ikaonekana hawezi endelea kuomba tu.
It seems like you can't continue praying.
Maombi inapaswa fuatane na tendo.
You know, sometimes prayer needs to be followed by actions.
Amen.
Amen.
Kuna mara watu tunaomba.
Sometimes the people we pray. Stop praying first.
Fanya.
Do something.
Action.
Do some action.
Simamisha kwanza maombi.
Stop prayers.
Mungu akamwambia hivi.
The Lord told Moses.
Tuangalie ki action yeye anafanya.
Let's see what he did.
Musa akamwambia sema na wana wa Israeli.
He said, tell the people of Israel.
Waendelee mbele.
To go forward.
Muendelee mbele.
Go forward.
Muendelee mbele.
Go forward.
Amen.
Amen.
Waambie waendelee mbele.
Tell them to go forward.
Ujiulize na wewe.
Remember, ask
wapi?
Yourself where, which forward are
ule
they going?
Maji yako.
Where the water is.
Muendelee mbele.
Go forward.
Na mimi nakuambia endelea mbele.
And I'm telling you go forward.
Endelea mbele.
Go forward.
Maji yako mbele.
There's a sea in front. Just move closer to the water. Closer.
Kiingereza kina neno sema move forward.
The English says move forward.
Ndilo neno aliwaambia.
This is the word he taught them.
Watu wakaendelea mbele.
And then the people moved forward.
Neno la pili.
The second thing.
Akaambia Musa.
He told Moses.
Nawe nyanyua fimbo yako.
Lift up your staff.
Musa alikuwa na fimbo.
So Moses had a staff.
Ni ile fimbo alitumia Misri.
This is the one he used in
Ndiye
Egypt.
Ilitenda miujiza.
This is the one that did miracles.
Unajua jinsi aliangusha chini
mbele ya Farao. Do you know when he put it on the floor in front of Pharaoh, it changed into a snake.
Lakini watu wa Misri nao wakaangusha fimbo
zikawa. But the Egyptians also brought their own staff and put it on the floor and
Shetani
it also
naye,
turned.
Ni muongo.
The devil is a liar.
Anajaribu
kuimitate. He tries to follow, to imitate.
Lakini nyoka zile fimbo za wa Misri zikawa nyoka.
But those they also turned into snakes.
Unaona hii ni muujiza inatoka kwa Shetani.
Do you see that's a miracle from the devil?
Fimbo ya nyoka ni muujiza inatoka kwa Mungu.
The true miracle was the snake from the Lord.
Lakini Shetani naye.
But the devil also.
Akatumikisha wanadamu.
He also used people.
Wakafanya muujiza.
They also did some false miracles and
lakini
they turned into
ya Musa,
snakes. But the stuff that Moses had.
Nyoka yake.
His snake.
Ikakula bule bunyoka bote.
Ate all the other snakes.
Mungu ana uwezo wa
the
kumeza
Lord has
nguvu
the power
zote za Shetani.
To take all the power of the devil.
Sasa Musa alikuwa anaangalia na hii.
So Moses had the same staff.
Akamwambia.
The Lord told him.
Chukua fimbo yako.
Take your staff.
Hii ni kwa sisi viongozi.
This is for us leaders.
Inafika wakati utachukua uongozi wako.
There will be a time when you have to get your leadership. You have to do what the Lord will tell you to do. So lift your staff.
Nyoosha mkono wako.
Stretch your hand.
Juu ya bahari.
Over the sea.
Uitenge.
You have to divide the sea.
Na wana wa Israeli
watakwenda
katika mkono.
Will walk.
Wako juu ya bahari.
They will walk on top of the sea.
Wataenda juu ya bahari kwa inchi kavu.
They will walk on dry land.
Munaona kitu Bwana alifanya?
Do you see what the Lord did?
Mkono wa mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta.
The hand of a servant of God who was anointed.
Muna upako.
There's a power.
Amen.
There's anointing.
Ninyi ambao ni watumishi
wa
Mungu.
So you who are servants of God,
muna upako.
You have the anointing.
Mkono wako una upako.
Your hand has the power.
Ukiunyoosha.
If you stretch your hand
katika haki,
in righteousness,
kweli,
in truth,
kwa jina la Yesu
in
Christ
Jesus' name of Nazareth,
mkono wako na mamlaka.
Your hand has power
ya kupasua njia.
To cross, to make a way where there is no way.
Na ndivyo gisi liendeka.
This is what happened here.
Na Musa alipofanya vile.
And Moses, when Moses did that,
maji yakapasuka.
The water divided itself.
Hallelujah.
Amen.
Maji yakapasuka.
The sea divided itself and there was a way to
tena
pass.
Sema ilikuwa njia
and it was a dry land.
Bwana tusaidie
sana. May God help us.
Biblia imetuambia katika Waebrania.
The Bible tells us in the book of Hebrews.
Aseme kwa imani,
that by faith.
Walivuka.
They crossed over.
Wana wa Israeli walipoona maji ya
when the Israelites saw that the sea was dividing,
imani kapanda.
Their faith increased. They started stepping in. They started walking.
Lakini ngambo,
but on the other side,
hapa kuko kibambazi,
there was a big wall of water. And on the other side, there was a big wall of water.
Kinaskiku.
There was another wall of water there.
Woga ukaisha.
The fear finished.
Amen.
Amen.
Wakaenda kwa imani.
They walked by faith.
Watoto mwende, tuende kwa imani.
Oh, kids, let's go.
Baka
in. They stepped in with
na
the women and all the cows and all the sheep. Everything by faith.
Musa, sababu amenyosha
Moses,
mkono.
Because he had stretched out his hand.
Bwana kubariki.
May God bless
ukinyosha
you.
Mkono
if
wako,
you stretch your hand, there's power to do miracles.
Kama Bwana na kuamuru,
if the Lord allows you to do so,
utaona
you shall see miracles.
Wakatembea kwa imani.
They walked by faith.
Kuna lingine kitu Bwana
there's ifani. Another thing that God did.
Aseme wa Israeli,
the Israelites,
walipokuwa wanatembea,
as they were walking,
kuna kitu kilikuwa kinatembea mbele yao.
There was something that was walking in front
aseme
of them.
Kulikuwa malaika.
There was an angel of the Lord.
Alikuwa anatembea
he
mbele yao.
He used to walk in front of them.
Bwana sifiwe sana.
Praise the Lord.
Tuna malaika ambao wanatembea
nasi. We have angels who walk with us.
Haumuoni lakini
you
hapa kuna malaika.
You don't see them, but there are angels here.
Uko popote unapoenda.
Wherever you go.
Anatembea na
he
wewe.
He walks with you.
Uko katika shida.
If you are in trouble, he is walking
wewe.
With you.
Hata wakati tunakufa.
Even when we die.
Malaika ndio wanapeleka roho zetu.
The angel, they are the one who takes our
malaika
soul. They take our soul to heaven.
Malaika ni watumishi wa Mungu.
Our souls, they work for us.
Mungu akaamuru malaika.
So the Lord taught the angel.
Sababu wa Misri nao.
Because the Israelites.
Waliwafuata.
They were following behind
waka
them.
Wakaingia nao
mumaji. They also went in the
mwa
water.
Ile ile njia.
In the same way.
Ina maana yake hivi.
It means this.
Jaribu kuna mara utaona linakufuata.
Sometimes you see temptation following you behind.
Muujiza unatendeka.
A miracle will happen.
Lakini jaribu linaendelea kuja nyuma.
But the temptation will continue to come behind you.
Malaika katoka mbele.
The angel moved from the front.
Akakuja kubakia
nyuma ya Waisraeli. He came behind them to stay behind them.
Ili asiuie
wa Misri. Prevent the Egyptians not to touch the God's people.
Malaika kasimama
katikati ya angel of the Lord stood between the Israelites and the Egyptians.
Mungu ana malaika.
The Lord has angels.
Remember,
even Jesus was raised.
Walituma malaika mmoja tu.
They sent one angel only.
And
then he just pushed the stone away. Those who were guiding the grave, they all fell. One angel only.
Mungu hatumage malaika
God doesn't send many angels.
Nilijiuliza huyu malaika kama
I asked myself, was that a Gabriel?
Sikujua ni malaika.
I don't know who that angel was.
Nyuma.
He just stood behind them.
Tunapokuwa katika jaribu,
when we are in temptation,
malaika nasimama.
The angel stands
katikati yetu na
between
jaribu.
Us and the temptation.
Ili tusianguke.
So that we may not fall. So that we may not get destroyed.
Mungu akafanya kingine kitu.
The Lord did another thing.
Kulikuwa wingu.
There was a pillar.
Lilikuwa linatembea mbele yao.
That was going before the Israelites.
Waisraeli walikuwa wanatembea.
They were walking.
Kulikuwa nguzo ya wingu.
While there was walking, was a pillar of cloud.
Ilikuwa inaenda mbele.
It was moving before
mchana
them.
Ilikuwa inawaongoza.
At night it will lead them.
Kwa usiku ilikuwa inawaka moto.
At night it was like
fuzo
it
ya
was
moto.
Their light. It was lighting for them.
Yaani ilikuwa inawakia na kuwa kama taa.
It was like a light to help them.
Wanatembea hata usiku.
They were walking at night.
Wanaona mahali
they could pita. See where they were going.
Kwetu sisi leo.
Now today for
ni Roho
us,
Mtakatifu.
It is the Holy Spirit.
Ndio moto tunatembea
nao. He is our fire, the fire walk with it. He is the light that shines
na neno la
for
Mungu.
Us. And the word of
ndiyo
God is the light.
Inatuongoza katika safari.
He is the one that is leading us in the journey to heaven.
Aseme lile wingu.
He says the pillar of the cloud, it also moved.
Likaja nyuma
yao. He also came behind them. So they had two weapons
malaika
there.
Nyuma,
the angel of the Lord
wingu linakuja
and
nyuma.
The pillar also was
wingu
there.
Likaacha giza huku nyuma.
So now the pillar was making darkness on the other
wa
side.
Hawakua, naona
the Egyptians could not see where they were going.
Bwana sifiwe sana.
Praise the Lord.
Anapiganiaka watu
he fights for his people.
Atwende ku nani ya kufuata.
Yes, see another slide.
Wakati wako wanaendelea mbele.
As they were moving forward.
Kuna kingine kitu.
That's another thing.
Aseme Mungu.
The Lord.
Ukisoma hiki kitabu.
If you read this book.
Aseme Mungu akakuja akachungulia
muwingu. He says God came to to see, to look on the cloud. The cloud was behind. It was the glory of the Lord.
Mungu
so the Lord came and he was looking behind that cloud. For us, it is the Holy Spirit. He was looking. He saw the Egyptian's army following them.
Mungu akavuruga.
The Lord destroyed
zile gari za Wamisri.
Destroyed the army, those cars.
Ile matayira yao ya mapine ya kutembeza
the wheels. He destroyed the wheels. So he made them stop working. They were failing to move forward. This is how the Lord fights for us.
Anatia disorder.
He puts disorder among enemies.
Na tunapona.
Then we are saved like that.
Bwana sifiwe sana.
Praise the Lord.
Na ndivyo hivyo walitembea.
And this is how they walked.
Lakini uangalie.
But look.
Walitembea kwa imani.
They walked by faith.
Imani ni hakika ya mambo ya tarajiwa.
Faith is an assurance of what is going to happen. It's an assurance of what you cannot see. They walked by faith. Just ask yourself. On the side there was water. And on the other side there was water. And then behind there were enemies. But faith
helped
them, told them to move forward. Move forward. Move forward. It was at night until they crossed the sea. And Moses was told, stretch out your hand again. Your staff. He stretched out his staff and the water. So the water, they drowned. The Egyptians were drowned in the water. This is how he fights us. He destroys our enemies. Praise the Lord.
Sasa tuangalie tena kwa mstari wa 31.
Let's go on verse 31.
Biblia inasema nini?
The Bible, what does the Bible say?
Wakati walivuka,
when they crossed over,
wa Israeli imani kapanda.
The Israelites' faith increased. They believed in the Lord. They trusted in God. They also increased their confidence in Moses.
Soma pale kwa Kiingereza.
It says, Israel saw the great power that the Lord used against the Egyptians.
Mm.
So the people feared the Lord, and they believed in the Lord and in his servant Moses.
Amen. Israeli akaona kazi kubwa Bwana aliyofanya juu ya Wamisri, watu wakaogopa Bwana. Wakaamini Bwana na mtumishi wake Musa. Amen.
Amen.
Wakati muujizo unatendeka,
when a miracle happens,
watu wanamwamini Mungu.
People believe in God.
Mwenye alikuwa na mashaka na
people who used to fear, who used to have doubts, they will believe.
Na watu wanaamini huduma ya mtumishi.
And people, they will believe the work of the servant of God.
Wakiona makuu Mungu.
When they see the miracles that are happening.
Huu ndio ujumbe nilikuwa nao leo.
This is the message I had today.
Tunajifunza nini? Twende kwa slide ya mwisho.
What are we learning? Let's go to the last slide.
Tuko tunajifunza nini?
What are we learning?
Na sisi,
us,
ndio wa Kristo,
we
wa
are
kiroho,
the Christians.
We are the
spiritual Israelites.
Tuko katika safari.
We are in the journey.
Tunaenda katika inchi ya ahadi.
We are going to a promised land.
Inchi ya ahadi ni mbinguni.
The promised land is heaven.
Tunatoka Misri katika
we
utumwa
are coming
wa zambi.
From the slavery of sin.
Tunatoka katika giza, tunaingia katika nuru.
Darkness, we are coming into the light.
Na hii ni safari.
And this is a journey.
Hii ni safari.
It's a journey.
Ninakuuliza hivi.
I'm asking you.
Uko hapa leo.
You are here today.
Unawezekana uko hapa.
Maybe you are here.
Katika hii safari tuko nayo.
In this journey that we are in.
Umefika mahali.
You have reached a point.
Umekwama.
Where you are stuck.
Hauoni ufanye nini.
You don't know what to do.
Magonjwa.
Diseases.
Shida za familia.
Family problems.
Shida za kazi.
Problems at work.
Huduma ya kanisa.
The ministry.
Majaribu.
Temptations.
Unaona hauoni mbele.
You can't see the front.
Uko katikati kabisa umebanwa.
You are just in the middle. You are stuck.
Unakuwa kama vile wa Israeli.
You are like the Israelites.
Mbele yako kuna bahari.
In front of you there's a big sea. And behind you there are enemies.
Unaona hauna msaada mwingine.
You see that you don't have any helper.
Utafanya nini kwa leo?
What are you going to do today?
Neno la kwanza.
The first thing.
Usiogope.
To not be afraid. Usiogope. Do not fear.
Usiogope.
Do not fear.
Neno la pili.
The second thing.
Simama imara.
Stand firm.
Neno la tatu.
Another thing.
Ngoja uone jinsi
Wait for the salvation. Wait and see how the Lord is going to fight for
Neno
you.
La ine.
Another thing.
Nyamaza kimya
mbele za Bwana. Be quiet before the Lord.
Stay calm.
Stay calm in prayer.
Usilie lie.
Do not cry.
Usiendo na nungunika
nungunika. Do not start complaining. Just stay calm before the Lord.
Neno lingine.
Another thing.
Endelea mbele.
Move forward.
Endelea mbele.
Move forward.
Endelea mbele na maombi.
Move forward with prayer.
Endelea mbele katika imani.
Move forward in faith.
Na utaona mkono wa
Bwana. You shall see the hand of the Lord.
Bwana atakupigania.
The Lord will fight for you.
Bwana hatakuacha.
The Lord will not leave you.
Huyu Mungu,
this Lord,
ambaye alisaidia wa Israeli,
the God who helped the Israelites,
akawavusha bahari.
He helped them cross over the sea.
Ndiye Mungu tunamwamini
Yesu. He is the same God we believe today.
Ndiye alituma Yesu Kristo.
He is the one who sent Jesus Christ.
Siku moja Yesu naye alikuwa katika bahari.
One day Jesus was also in a sea.
Na wanafunzi wake.
With his disciples.
Kukawa upepo.
And there was a big storm.
Katika bahari.
Among the sea, in the sea.
Wanafunzi wakamlalamikia Yesu.
The Israelites cried to the Lord.
Tunakufa
Lord,
baba.
We are dying.
Yesu akaamuka.
Jesus woke up.
Enyi wenye
imani
haba.
He told them, you people with little faith.
Akaambia bahari nyamaze.
He told the river, the sea to be quiet.
Yesu akaambia bahari nyamaze.
Jesus told the sea to stay quiet.
Na bahari kanyamaza.
And the sea was quiet and they crossed over.
Na huyu ndiye Yesu tunahubiri leo.
And this is Jesus we are preaching today. He's here today.
Atanyamazisha bahari yenye iko mbele yako.
Na wewe utavuka. You are going to cross over.
Msimame kanisa la Bwana.
Church, let's stand.
Tuko hapa mbele za Bwana tunataka kuomba.
We are here before the Lord. We are about to pray.
Wenzetu wa Israeli,
our brethren, the Israelites,
wakati walivuka,
when they crossed over,
walianza kushukuru Mungu.
They started thanking God.
Waliimba.
They sang the song.
Wakaimba wimbo wa Miriam.
They sang a Miriam song.
Wimbo wa furaha.
It was a happy song.
Na sisi wakati tutavuka dunia hii.
When we shall cross over this world. When we shall enter, when we shall reach the other side in heaven.
Tutaimba wimbo wa Musa.
We shall sing the song of Moses.
Na wimbo wa mwana kondoo.
And the song of the Lamb of God. The song
of Jesus. Kuna siku tutaimba kwa shangwe.
One day we shall sing with happiness.
Tuko katika safari.
We are on the journey.
Leo tuko tunataka kuvuka mwaka.
Today we are trying to cross over.
Tuko mu 2019.
We are in 2000.
Tunataka tuvuke mu mwaka wa 2020.
We are about to cross in another year, 2020.
Inawezekana kuna hitaji uombea.
Maybe there's something you prayed for.
Kwa huu mwaka.
In this year.
Lakini haujapata jibu.
And you haven't received an answer.
Uko naangalia mwaka unataka kuisha.
You are looking at the year is almost finished.
Usiogope.
Do not be afraid.
Endelea mbele.
Move forward.
Bwana atakupigania.
The Lord will fight
Amen.
For you.
Utaanza mwaka mpya Bwana atakupigania.
You are going to start a new year. The Lord will help you. Will fight
Sasa
for you.
Sasa nataka tuombe tena.
Now we are going to pray.
Usimame kwa imani.
Stand with faith.
Simama kwa imani.
Stand with faith.
Una kitu ambacho tunataka tuombee hapa?
There's something we are going to pray for here.
Nyosha mkono wako.
Do you have something?
Kama una kitu.
If you have something.
Bwana anataka kuvusha.
If you want something, you want God to help you cross over.
Bwana anataka kuvukisha.
The Lord want to help you.
Akuvukishe kutoka ugonjwa.
He's going to make you.
Akupeleke kwenye uponyaji.
From diseases to healing.
Akutoe mahali hauna tumaini.
He's going to help you
Akuvusha uvukie mahali kuna tumaini.
To where there's hope.
Itaji lako ameliona.
He has seen your prayer.
Kama uko mgonjwa.
If you are sick.
Kama uko mgonjwa.
If you are sick.
Iko anataka kuvusha.
He wants to help
you. Ule Mungu yuko hapa. Yuko
Lord,
hapa.
The same Lord is here.
Yesu yuko hapa.
Jesus is here.
Atanyamazisha.
He's going to stop.
Chochote kinachokusumbua sababu unaonekana uko stuck.
Uko kama unabandwa.
Nyosha mkono tuombe Mungu.
Put your hand up and let's pray.
Ukisikia unaweza move hapa.
If you feel you can
Kuja hapa kwa imani. Move
forward. You can move
Kuja kwa imani. Njoo hapa kwa imani.
You can move forward by faith.
Katika jina la Yesu. Kuja kwa imani.
In Jesus' name, move forward.
Aseme Waisraeli wanaambia muende kwa imani.
The Israelites were told to
Njoo kwa imani.
Go by faith. Go by faith.
Njoo kwa imani hapa.
Go by faith.
Unasikia imani? Njoo kwa imani.
If you feel the step
Move from your seat
move
by faith.
Move forward.
Move. In Jesus' name of Nazareth.
Move.
Kuja hapa mbele kwa imani.
Come in front
Amini
by
Yesu
faith.
Christu.
Believe ndio message ninakuletea leo. This is the message for you today. He wants to help you
utoke katika shida,
so that you can come out of your trouble. He's going to help you to cross over. Come by na faith.
Na tutaambia mchungaji Matt.
And we're going to ask Pastor Matt to lay his hand.
Na wengine wa elders tunyooshe mikono katika hii mikono mna upako.
In these hands there's anointing of God.
Tenda miujiza.
There's anointing of God to do
kuvusha
miracles to help people cross over.
Mchungaji Matt unaweza kuja hapa.
Pastor Matt,
na wengine wazee muje hapa, Pastor Foster.
Elders,
muje tunyooshe mikono juu ya watu.
Let's lay our hands.
Lakini kama uko hapa,
but when you are here,
kama hujamwamini Yesu,
and if you have not believed in Jesus, if you don't know Jesus, you can also come. Give your life to Jesus. Give him your life. He's going to forgive you. He's going to take you out of darkness. He's going to bring you into the light. He's going to forgive
you.
He is ready. So servants of God, move forward. And as the worship team is worshiping, we are going to be laying our hands on people so that people can receive healing.
You're
welcome, band. May God bless you.
Amen.
Amen.
Bendi imbe kisha watu tutawaombea kwa imani.
So bendi will be singing as we pray for people by faith.
Pastor mchungaji mkubwa atanyoosha mkono na sisi.
Senior Matt, Pastor Matt is going to lay his hand. Because you are the leader of this church. We are going to pray and then you are going to stretch your hand.